qodob sharciyeedka dowladda madaxweyne Joe Biden ee xuduudda Mexico ee Title 42 lagu magacdaray ayaa xoojinaya weli in dadka soo galootiga ah lagu wareysto laguna hayo waddan saddexaad halkii ay si dhib yar uga soo geli lahaayeen gudaha dalka Mareykanka xuduudihiisa Mexico looguna qaabili lahaa ama magangelyo doon ay ka noqon lahaayeen gudaha Mareykanka balse garsoore fadhigiisu u yahay gobolka California ayaa xukun dul dhigay sharciga Biden kaasi oo horay u soo jiray tan iyo xilligii xanuunka COVID-19 intii uu jiray dawladdii asagan ka sii horeysay ee madaxweyne Donald Trumpna ay shaqeynaysay hadalka garsoorahan oo lagu magacaabo John Tiger joogana Oakland California ayaa waxa uu dhigay in dadka soo galootiga ah ee dhibaatada uga soo cararaya wadamadooda ee imaanaya gudaha waddanka Mareykanka aysan ahayn in bannaanka lagu hayo maxamed sheekh xuseen waxa uu ka faaloodaa arrimaha siyaasadda gudaha dalkan Mareykanka waxa uuna noo sharaxayaa garsoorahan dooda dhinaciisa
sharcigaas wuxuu garsooraha ku dooday waxa waaye asaga uu eegaya garsooraha wuxuu u eegayay in xagga bini-aadamnimada oo ka fiiriyay oo dadka soo galaya waxay isugu jiraan dad dumar caruur dad waayeela yacni dadka isku mid ma ahan marka in bal dadkan maadaabay dhibaato ka soo cararayaan in loo fiiriyo kiiskooda qaxootinimada ay sheeganayaan wixii oo kiiskooda macquul yahayna la aqbalo waxaan macquul ahayna sidii awlka horeba loo diidi jiray loo diido oo dad kale kana yacni aanan xuduudka lagu ceelinin sida uu dhigayo Title 42 marka xagga bini-aadamnimada ayuu ka eegay laga eegay oo xaakinka ka eegay kadibna wuxuu diiday sharcigii madaxweyne Biden oo ahaay in ay dadkan wadamada ay soo marayaan inay nabad ay weydiistaan asylum wadamada ay soo marayaan ilaa Mareykanka inta la imaado wadamo badan ayaa la soo maray inta xuduudka la imaanay marka wadamadaas inay asylum weydiistaan haddii ay wadamadaas ay diidaan ama aysan ay aqbalaan hadday rabaan inay Mareykanka xuduudkiisa imaadaan waa inay kasoo codsadaan online-ka oo markaas ayagoo ballan ilaa ay xuduudka imaadaan oo markaas case by case ay noqoto arrinta loo wareyso qof walbo kiiskiisa la dhageysto marka saas ayuu ahaa sharciga uu madaxweyne sorry xaakinka uu dib u celiyay oo madaxweyne Biden iyo nidaamkiisa ay rabeen in dadka lagu kala saaro oo si dadka faraha badan oo soo qulqulaya oo ka imaanaya wadamadan ugu badnaa Latin America in bal ama la yareeyo ama wixii macquul ah oo yacni qaxootinimo loo aqoonsan karo loo aqoonsado oo case by case loo fiiriyo
sharcigii hore ee ka dhanka ahaa dadka soo galootiga ee madaxweynihii Trump maxaa uu uga duwan yahay sharcigan Title 42 loogu magacdaray ee Biden waa kan mar kale maxamed sheekh xuseen
kii Trump waxay ahayd hadba qofka xuduudkaas imaada inaan qofna la ogolaan inuu soo galin kan waxay ku kale kan Biden waxa waaye wax kale ma ahan in dadka wadamadan ay soo marayaan ay weydiistaan asylum sida Mareykanka ay u weydiisanayeen oo kale inay wadamadan asylum weydiistaan wadanka laga aqbalan ay ku joogaan meeshooda dowladda Mareykankana wadamadaas asylumka weydiista ay ku taageerto dadka ay hadba nabadgelyo siiyaan oo qaxootinimo aqoonsadaan dadkan faraha badan xuduudka imaanaya si loo yareeyo ama haddii qofka uu asylum owner weydiisan wadamadaas inuu Mareykanka toos online-ka uga soo codsado kadibna asoo ballan haysto xuduudka uu imaado meeshaasna kiiskiisa lagu dhageysto marka taas ayay ku kala duwan yihiin kii madaxweyne Biden iyo kan madaxweyne Trump
cabsida ay ka qabaan dad badan in la celiyo loo diido sharciyada ama magangelyo doonkooda lagu qanci waayo awgeed ayaa taasi waxa ay keentay in gudaha dalka Mareykanka dadkii sida joogtada ah maalin kastaba kusoo geli jira ay yaraadaan tan iyo markii la dhaqangeliyay sharcigan lagu diidayo in lagu qaabilo gudaha dalkan dadka magangelyo doonka Fidel Peca waxa uu ka mid yahay saraakiisha ilaalada xuduudaha Mexico ee Mareykanka waxa uuna sheegay in hoos u dhac weyn lagu arkay tan iyo markii ay dadka soo talaabi jiray uu soo baxay sharcigan Title 42 taasi oo keentay in ay dib u joogsadaan
So what we have seen since the end of Title 42 is we have seen a decrease in our apprehensions.
For the month of June sidaas daraadeed waxaan aragnay tan iyo dhamaadkii Title 42 hoos u dhac ku yimid qulqulka bishii June dadka waxa celcelis ahaan aan ku celinaynaa in ka badan 430 kees maalinkii inay tahay taasi waa qaybta Albeso marka loo barbardhigo hadii aynu eegno sidii ay hore u ahayd oo maalinkii 2700 ay ahaan jirtay hadda bishii June hoos u dhac weyn ayaynu aragnay. Isku soo wada duubo, dowladda madaxweyne Joe Biden ayaa lagu wadaa inay racfaan ka qaadato go'aanka garsoorahan oo si weyn ay ula dhacsan yihiin oo ay soo dhaweeyeen xukunkiisan dadka u dooda dadka magangelyo doonka ah ehelada ama dadka aanan haysanin sharciyada ee ku dhaqan gudaha dalkan Mareykanka ee rajo sugayaasha ah.